When we finish, you say, Gogukhuleka sithola amandla amasha. Siwaphiwe kubaba osizele ngeswila. Gogukhuleka. Go, 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 let us see all of us.